Ulonivunja mimi kwa mbavu, kwa kiuno chako mama wazimu. Oni mwagija mate kipumbavu, siwezi simama mama sina nguvu. Ai mama, baby when you waste. 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 Cause I know my hood, wanna
chase and go maya.
Even you,
chase and go maya.
Mama boy, iko sawa.
When you call me baby, I know you love it whenever I call you shit.